tumeshaingia, kila moja sasa na furahia. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo, yo. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo, yo. Mwezi mtukufu nao umeshaingia, ni mwezi ambao nao umeshajaliwa, ndio maana kila moja na furahia. Mwezi mtukufu nao umeshaingia, ni mwezi ambao nao umeshajaliwa, ndio maana kila moja na furahia. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo, yo. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo. Sasa na furahia. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo, yo. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani yo, yo. Tumshukuru Mola kila kukicha tu, kwa huu mwezi mmoja tu. Tumshukuru Mola kila kukicha tu, kwa huu mwezi mmoja tu. Sasa na furahia. Ramadhani yo, Ramadhani yo, Ramadhani.